tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem altinere hande sappo e jeenay lewru uta hitaande 2024 sakiraabe to gondo hedaade heejuj amen ililinde e mangal mudum bete hande fumi calmin om san to woji modi mataadi aljumaare finde asawere bete hiti kenyen ka wadi bonandaji kewdi lilinde e mangal mudum fo ngaram e dal fam ele journal amen gal si jota mani wara yambinde yiti mawuru mudum altinere sappo e jeenay lewru uta hitaande 2024 dubi sappo e go si jota mani ana humpintina malin koobe ngaram hedaade seeda fuji bel yogabe ke tobe mem e gulluji amen dino wonde yarde wuremmo le sahalide amen di choggu kulle de yimbe hasindine mudum ko nyamete ko ka beedi ke san fewde e majjum yimbe le nyamu fayoto julabe kany en kan wadan noddango fewde kan ko be lindi fiana dum daber sakrabe hidibe don sembe kabaruji dimi jogani on beete hande bismillah modon e hedaade dum tuboji modi mataadi balde chakitiide de lidi amende mangal mudum fu wadi bonandaji fa wala do haadi so laamu seguto dido tobuji lati ke sababu itto yonki himbe dido ma barmine jetto mobbe do woni aljumaare finde asaware beete gawoto du neddo goto dali hem aduna bamako do bonandaji de ka nyubadi le wuddu fa yotole saha lidi amende wala fu do haadi fa keben famtar anne ko isa umar to wala hebanem do hendo festa on sida silibe
ko yaata millimetraji temdere e sappo kamungu tobi le cercle bangas bamde jamman aljumaare yaade aswere jabbine kuteji mudu satti fa wala sedan sabi galleji ku heewi sami geseje kewde du bonalaji hewdun kay dabaji kewde du naba matto diyan le genni segu kamuji mawde du tobi ton le on watti goto yimbe didon yonki mudu heddige hen jetton barmi le genni bamakoni nukkuji hewde du udda matto diyan hono misali den ko noddete yirma jo misabugu le komini jeego bolle genni bamakodo festa bani adam yonki mudu heddaki hen bonalaji janna satti sanne ciagan den nukkuja hisade genni gawoni du bonalaji hewtoto yimbe hewbe sabi diyan fa handen kamuji mawde ana heddi e lero novembre ngaranunu don ko holliti horebe mali meteo
dido bonandaji le lamu gawo halatke sababu yaltina yimbe hewbe le galleji mu emma non holitiri wede ardo protection civile on do nokku lieutenant colonel mamadou keta holiti wede dum e tawede majjum fu yimbe mako kanko yimbe mako be kabe ngada imadraji dum baawi fu yalla bonandaji de ka an hada dom fa kemen famtar anni ko haltani hadizatu mayga do festan sida sidibe
le constat est vraiment triste
ngene aljumaane sappo jeegon lewru uttu wakkati sappo tati jamde kamo fuddi tobde to amen ko yaata fa ngaji nay sun halen ma gonga me maati tidalaji kewdi li genni gawdo e battagol mudun sabi li genni gawon fu uddamo to jian tuudi kewdi sami yu tawede fe goto yongi mudi heddag hen ngamet metta fa wala seran cagna bonolaji me maati di fetu wonmi jondo yimbe protection civile ana wonde fiide dabireji yewa honen jamaare fabirtel di bonolaji kambe ke gouverneur region ko heddi wade tan jamaare famtende kuteji di bonolaji jian be uddita dati futu janda han jabbiraji sabe maati hanne le fosse fu kun le lumodi ana udda to nyamaade nandan mudun to jamaare mede wada langol fetede lamon be tinna wad imadraji yalla ben itta be nyamarde le fossi ngaji ko natto sabe janna jabbono wodiri
sakrabe hidibe ando or bay tottude hakkilaji modon fuddo dido kabaruji do hello ame facebook na do compte x mom no dirta no twitter Michel M. Iram Jangino Bele Lamu Nyafunke Chuta Sapu Ejo Leuro Uto Nokume Nodirta Arabebe Kanyu Enka Waram Odo Kabaru Sud Minister Kuman Jandele Lid Amende Holy Chitnum Le Communique Goto Ko Communique O Fuchin Tina No Labiri Ni Woni Hoto Bedo Yimbele Wara Hono Bembari Radu si jota mani wara yambinde yiti mawuri sappo e dub sappo e goo mudum nyalom hande do woni sappo e jeena lewru uto hitaane 2024 dub sappo e goo si jota mani ana humpintina malin koobe le lindi e mangal mudum fu le wicket tobe mem kabaruji di si jota mani hokkata nyande fuudi darne mudum ana momni sanne e le ngurda mabbe yimbelle kumani be yoccinde kabaruji do woni ardum en do kam en dudom tawabe kolti wiide si jota mani darne mudum ana momni sanne banga yoccinde kabaruji le lede amendi fa keben famtaron ido golleji fu wordi kedde sida sidibe
le wi kanko mamoudou bokum amiru walle irtel holliti bi sijo tamani derogal mudum matama le leedi mallin le diddu sappo go le gollal mudum yedugo kabaruji
on fu ana andi gilaati jo tamani wari e leedi ni kabaruji ko jabboto e mali o yimbe mali fu ana heba kabaru o wakkati goto fu do golle modo ko sijo tamani wawi wadde hono e leedi dokkobe kabaruji mali ande hande kabe woni tiide di hebu gol mum yaafa so ana e golle
le genni bamako fartade lamodo kewde de leedi hedotobe sijo tamani holliti kay weltama sanne du kabaruji di sijo tamani hokkata
tamani
si yottamani ana hokka kabaruuji gomɗuɗi sanne le golleji mabɓe ɗum ana welkan fam wala seedan miɗe wa haalde jaati mi weltiken le golleji yimɓe si yottamani saabi kabaruɗi hokkata ɗin ana weli amen fa wala seedan ɓeɗe hani fa hannen ɓe ɓeeɗa ɗenɗe fuga haalten leydi mallin ɗi yettugon kabaruji
mabɓe
miccitinde fa hannen mi yimɓe yogaɓe holliti mi si yottamani ana hani ɓedde ɗenɗe kalteɗe leydi meɗen kasin le yettugon muɗum kabaruji
fedde ɗe mi noddirta M5RFP ɗum woni mouvement du 5 juin rassemblement de force patriotique kañum e ndow yambini yittima wuuri muɗum duuɓi nayyi ko ndeɗo fedde maha fewde e yimɓele gomɓele ndeɗo fedde ɗum woni coguel kukalam mayiga laamiɗo ndeɗo fedde le ñalawma hannde o ka holiti wiide darugol ngol ɗo fedde laatike sababu waytide kulleji kewɗi le leydi amen ndi le hitan 2020 fa warde le ñalawma hannde o kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum ko ñametele liñdi ka coggu muɗum ɓeydike sanne le laamu ɓurem yimɓele gomɓe tonɓe kañum en ka holiti wiide ana ñaka jaati kulleji yogaji kañum en ka heɓata no nokku o jaati hono gawri kañum e ko nandi e muɗum fewde majjum yimɓele ñaamo fa yetto julaɓe gomɓele on ɗo nokkuyo en kana waɗa noddango fewde kana koɓe leydi amen ndi tinno fiyana ɗum dabere fa keɓen famtare anni ko keƴat amen gonɗo to ɗum woni cijanni touré heɓani hem do hendo fettan sita sidiɓi
meɗen weela ana tiiɗi junngo amen hannden mi heɓme sooda kulleji ñameteɗi ɗum ko holliti yogaɓe joɗiɓe guenne ɓurem lewi kamɓe kulleji ñameteɗi teɗi fa wala seeɗan yogaɓe majje jaati heɓata guen
ngaaro commerçant
jagotoɓe ɓen wonko sabimbini ngabbugon coggu kulle ñameteɗen misali so hunde wasta coggu ngabbe hannden fes ɓe jogui kulleji ñameteɗi le boutiqueaji mabɓe ɓe harman tan ɓe ngabbina cogguji muɗum saabi ɓe ngala yuri mene ceggal muɗum o tiiɗi allah yo saabe ko jagotoɓe ɓen lonki heɓde dabiriji wadda ñamiriji le guenni ɗum ko holliti kanko Abdoul Karim jingayri touré amiri commerçant ɓurem kulle ɗi fof ana tiiɗi toni maaro le guenni gawo meɗe sooda ɗum ujunaji temedere e capantati e joyyi ɗum saabi hannden so meɗen cotta cakuri kilo capan joyyi ujunaji jeɗɗi ma ujunaji jeegon e temedde jetti ɓurem ɗo mais anna fof mi haalta kasin carton kulleji ñamte e yogaji antun ana cotte fa ujunere temedde nayyi yaade ujunere temedde joyyi nokkuji yogaji fanden o tiɗala heɓinede jogolam yimɓe joɗiɓe le guenni ɓurem muñto seeɗan le tempereji mumen ɗum tijani touré heɓini si jottamani ƴiwde ɓurem
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
dow beme andetole ñalawma hannde o wakkati fuu a yiyam to kabaruji nayrba peneji ko heewi e muɗum fuu nayorji banggal tiɗɗal ɗon rafi ndenago mo leydi amen nde wondi fewde e muɗum ko heewi ɗiɗo kabaruji fuu a tawa yimɓe kañum en ka gaɗoɓe ɗum tan yella ana immina bilisaji ɗum yimɓele andanɓe kabaruji munjum kañum en ka holliti wiide yimɓe farta yiltinde kabaruji peneji ɗo beme andeto fa keɓen famtan keɗɗo sita siɗi ɓe
kabaruji peneji kewɗi ana wawi hirtude jamar ko heewi muɗum kuteji ɗum yo hunde hannde ko matede beme ande nandal muɗum saabi ɗi kabaruji peneji ana wawi natade saabe sendude jamaren fottade hewde ɓiɓɓe leydi ndin fuu tiɗallaji mettinde ɓerɗe mabɓe ɓooye fe seeɗan le sahen leydin le guennodirten tenze watten vidéo ngaji kewɗi yeɗama ɗo beme ande ɗen ko naari banggal bonalaji waɗa fettude jamaren ɗum natike hunde ko hokki yimɓe lonɓe hiite ɓen sembe sanne yoga jantoɓe cuuɗi aradio ji kan yeɗo kabaruji de beme ande yeɗi ɗi kabaruji ne boniri ɗum naati saabe hannden ɗi kabaruji ko heewi wona kabaruji gomɗum ɗi ɗum ko holliti kanko Alexis Calambiri directeur de publication journal ko dodirtem Mali Tribune lewi o journaliste ɗi kabaruji kewɗi ana yeɗeto jamaren ko wona gonga ɗo beme ande ɗen ana nato saabe hannde jaati waddude tiɗɗallaji ɓe yimɓe ko heewi mumen ana miri waɗdude kulle no woodiri ga yoga e majji wona hunde ko gomɗini ko holliti fa hannden yo allah patɗi kabaruji hewtina jamare tiɗɗallaji ɓen han wattata haqqileji e yedde hono kabaruji fartade fotongaji yogaji e vidéo ngaji ɗo beme ande ɗe
keɗoɗen sita sidi ɓe fa hamma fa faccintina en kabaruji ɗi sembe muɗum kabaruji ɗi haala muɗum ma sanne le yontere nde
en fottino kabaru meɗe yontere ko naari banggal bonallaji jeen ko waɗi yontere ƴaɓɓine nde leydi malle fe manggal muɗum ɓamde wuddu leydi sahen leydi fattade hirnage leydi ndin jawat ton bonallaji ɓamde altinere fattade aljumaɗe ƴaɓɓine yimɓe yogaɓe yonki muɗum heddike hen le guenni sewgu aljumaɗe ƴaɓɓine jiyan ɗo natike saabe du sammini cuuɗi hewɗi nokkuji yogaji fayibine ñegueji kasin le guenni bama ko kayle nokkuji hewɗe ɗe leydi immadrat ana wonde waɗede yo allah faddo ɗi bonallaji jiyan caggal muɗum ɗu batu ko noddirte séminaire international sur la sécurité au sahel waɗi sappoɗe lewru outu ƴaɓɓinunu guenni bamako ɗo ɗum lallama to walle noddirten union catholique africaine de la presse kay heƴaɓe muɗum walle journaliste en catholique en le o jooɗa haala balɗo tati journaliste en kay hewtinoɓe haalaji holliti alhaaliji kewɗi ko naari banggal deƴƴere leydi malnin en timminan kabaruji meɗe yon tan ko naari banggal ñaw durumaji bonɗi ko mata leyde afrique de l'ouest to walle noddirtene centre de contrôle des maladies de l'union africaine lewi hooreɓe ne walle durumaji bonɗi matama le leyde afrique centrale fattade afrique de l'ouest gaɗɗo e tawede fou o ñaw mata caka leydi Mali to fon hore humni kabarji cella leydi Mali hollita an wonde wadde imadraji honen faddirto o nyaw
sakrabe hidi be andom hankasenka on baawi himde kabaruji amen di fu e do whatsapp o ngadam o do numero do woni jeddi joy jene jene o ngadam jeddi kasen jeegom go o ngadon jene nadu on yihi ngado de pahello amen facebook on yito ikon amen whatsapp andon do on baawi hitan dido kabaruji fu de golingal ngal be noddirta kuna fuuni o ngadam 37 2 37 3 2 1 nadu on kina dum fa ngado dum kina tawro dum bunnoga e credit e telephone modon fanje fe nugo e sera yotere amen wala jukitan arandele leedi amen di nyiibi tayme de jeegom wonno le mudum le nyalom hande o ne tayme tati sappo e jeegom tam de barta ga odo adadu ko yimbe le kumani be haybuda hawaluji leedi amen di kanyuka holiti wiide ana mujji sanne jaata jeewi tiddalaji bangal rafinde na ko fayeto wayto gol wakkati ko dido nyiibi wondi fewde mudum le nyalom hande o haybe kolliti du wiide majjugol dido nyiibi yode leedi na du le linde hore kuteje mudum ana momni sanne le ondo al hali woni ko leedi amen di yambini nyalom ke na do nyiibi sappo e didi lewru utu hitande 2024 fa ben famtar ani ko fati yatara heban em do hen do face town sita sidibe nyalle jam
ene le tidalaji hewdi hannen ko naari bangal yebagol di nyibbi sabi gurgal meden do leedi ana habbe di nyibbi dungu holliti kanko Amidou Diarra goddo andur kabar hawaluji lewi kanko nyibbi ana jogi darorga mangal li hawalji meden
sezani mo son des jardiniers
di dabaji ana duina di jogi barke sabi di nato sabe wattude semme e leedi ni fatare liddiji watti fuso deman ana wade e leedi so di nyibbi antun ana wawi wat natar sabe leedi heba semme du ana nafa nyamirji meden den nanan mudun birgi di nyibbi ana nafa awdi den fugo wattate e leedi ka leddeji ko dutten le laddeji nanal mudum
les plus grands arbres de la forêt
lay fa hanne kanko Amidou Diarra de nyibbi darogra mudum ana mate fa wala sedan le laddeji meden
par ailleurs
ngaddo e tawede fu de nyibbi ana hela ledde pamardon duru ana nato sabe ledde mawde den tabana hebirta semme duru ana nafa ha waluji meden majjugon iddabaji ana wadda kuteji mawdi le hawalji meden
de l'écosystème
majjugon di nyibbi kuteji mudum ana satti samne do gurnal bani adama dun ko hollidi kanko Bakary Dambiri goda and kabareji wenta
la dispersion des éléphants
soni di nyibbi maji leedi mali kuteji ana satti samne do kebal meden fatade fina tawa meden sabsa ewi le kebal leedi mali di dabaji ana jogi nafa samne sa yimben a wadude le yogaaje war ewa di dabaji hono misal ko nodde tourisme nato sabe laddeji meden di lafe hono di tebbeji mawdi so di ngala tondu leedi hebata semme ana waawi natade sabe jaati nukkoje yogaaje janwasa hebede ton falla de djumundin timma
la partie des ressources naturelles
le leedi mallin nyibbe ana wode mateje nukkuje tatle leedi mallin hono misali lam tumutu lam mutti lam gawo kay le nukkunodertere gourma le di resengaji le temdere fu sappo didi le nyibbi led afrique de l'ouest ana mate de nukkuje nga holli tan fa hanne di nyibbi ala kidalaji hewdi ko naari bangal welta gon watti kan estimugon laddeedi dungu holliti yoga andu kabaruji ha waluji gawsi berte kan yo goto lugotodo ande ando kabaruji ha waluji
donc pendant moment de crise
watti fuso deejer wala le leednin hono misali leedi mallin gube lonbe hite ben kan e mangal pade leedi mallin pelundurre ne wattale laddeedin ana nato sabe du bonna laddeeji toddi dabaaji suudi duudu ana bonna hawalju meden
solution de la flore
e kulleji ko heemudo ana bili do jabba gon nyibbi le nukkuje kewde le wuddu leednin hono misali lam mutti le yila gon di nyibbi di hewti jamaare bonnalaji kewdi dungu holliti yoga jumrabe gesse ne la morde
cette année on a beaucoup souffert on a
le hitan hikka min tampi fa wala sedan sabi di dabaji hikka amen bonon laaji di nyibbi boni gesa amen wana fukmi jogi kasin nyibbi ko heewi naati gende amen hikka boni gesa amen me jogi mi witti le jabbo jabbo majji di boni gesa amen kewde le fahne kanko Bakary Dambiri goto andu kabarji ha waluji o holliti wi mate gon di nyibbi nukkuje heewde hannen yu sabbe timugon laddeji to di wawi wurde ton
les elephants
nukkuje to di nyibbi wodi hannen ana wonde bonnede do sabbe hannen so di nyibbi ana mate le gelle den ka nukkuje to ledde sedan mate to deman wawi wadede hayso do acce di nyibbi ana wawi hefna jamar bonon laaji jaati fa haba bani adama en e tewtane de reni to kanji pe do tawede fu direction nationale des eaux et forêts holliti dabri ana wonde fede yalla di nyibbi an heba reni tede le lam gourma dungo timida yotere meden ko jantadodo hawaluji Allah holli en jontere warore